Atshele ka silakho lonke lapho ukuthi DJ Smu se Redwell 106.4 TSFM. Finally. Okay, right, ngibe tu mzeki man e studio, live e studio. Wala wala mzekezele.
What you talk about?
Shop gunjani, sibumunangu tu shop gunjani. Hey, Zana, let Tyler zakho. Ngiyakubona uvana uSikhova. Shabunjani uSikhova?
Hayi, ngiyabonga dasu. Enhleke le impinti kaMzekezeke uSikhova le. Enhleke ngifuna ukuzosibana nawe la iTS TS FM.
Hayi, no ungasibana nami, Zana. Ufuna ukusibana nami?
Enhleke ngigcwele wena mfowethu, ngifuna ukusithesha nawe la.
Manje awusakata usigima kuMzekezeke.
Hayi, enhleke ngisigima uMzeki, sima red manje
yazi. What you talk about? Cover.
Ufuna ukusibana radio wena, enhleke ngishaya radio da. Enhleke iradio yangishaya, uyazi nawe uyakena man amagang.
Hawu ngawazi ntona sizoza umzabo yazi.
Ah, sho mfowethu, hey enhleke ngajabula kanjani mfana. Enhleke tshela ikasi lakho lapho ukuthi usibuse radio wena and uphethe uMzeki, uphethe nempintshi uSikhova lapho gcwala. Enhleke lo December lo. Ah, simnyathela ngama All Stars, simganda ngama All Stars, simenzela isonto.
Ayeye December.
Oh baba, oh mamela phela kuseshow inami la. Mzeki manje ungitshele ntona uvile kanjani abantu labo lebacaba ukuthi uyimi. Phela mina namndoda yonke indawo lapha engihamba khona bathi nguhu. Lapha babhizi babhalana nasemaphepheni batshela abantu amanga. Ufilisa kanjani hayi?
I feel nonsensical because I don't want to be you.
I also don't want to be you. Thanda kabi ukunyakanyakazisa umlomo.
Nawe sathanda kabi ukapitayela sami mzekuthi uthanda kabi.
Awungazohlani isize ngami le style.
Angithi bathi voice yakho ifana neyami.
Hayi, bathi yakho ifana neyami.
No. Bathi yakho ifana neyami.
Okay. Okay, right, ngiyakubona une-CD elisha, ama-BEE. Mufuna sidlale iphi ingoma la kule CD?
Track number 7, siyasonta.
Siyasonta, sibumina ngithi siyasonta. Siyasonta, siyasonta, ndoda.
Siyasonta, ndoda. Okay, right, Mzansi, TSFM, tshele kasilago lapho ukuthi usibone useredweni, uphethe uSikhova noMzekezeke. Brand new album, ama-BEE. Track number 7, yasonta. Sizwene ukuthi uMzekezeke uza ngazini.